midan tala dirid maqlo soriya mala bigu tasho oyti dalkayga maydo kashaydana marhabaysa ayaan mutayo bashasha kashaydana marhabaysa ayaan mutayo bashasha moral kamidi disto marnaba niyada iga jabi nolosha ila maamusho makhluuqa anigu jecel ayaa marwaday ahaatay nolosha ila maamusho wayway makhluuqa anigu jecel ayaa marwaday ahaatay